Londo jina langu mziki upande juu. 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 Ango Joseph, shori wako ntosha wana wesi omi nseke. Bali mfikie malengo ye, maisha yangu, nyota yangu, ombi langu mula ye. Oh, mula ye.
Auka nakosa, na jasho la nitoka. Sina makosa, maisha na chosha. Nikimu yangu hali ye.
Kaza bonus kate tama mwaga vina. Ila siku ita kufikia. Unja zake hila. Londo jina langu mziki upande juu. Londo jina langu